bad boys, listen. It's Lukoye Mgenje. DJ Konza pose no rewind from the tops. Unajua tuni nani spendi chocha story mob. Ukijifanya una hate pale gram na kusnob. Unachocha wild line na una hata do. Oh jeez, unajua ni weekend. Yo msupali ni chocha hata kam ni flex. Nika tumatuma text, nika shindo what next. Kumbe na gongewa nili achwa nikibeg. So wild line, unajua tuni chocha. Tupendi story mob, chini ya waba tukomboka. Na kaa Johnny Four, mina kamki Johnny Walker. Na skip hizo riz, kasi do basi songa. So wild line, unajua tuni chocha. Tupendi story mob, chini ya waba tukomboka. Na kaa Johnny Four, mina kamki Johnny Walker. Na skip hizo riz, kasi do basi songa. Kule nimetoka buda hapo misi ba. Nimekuwa bad boy, niki roll na magals. Sometimes sina kitu, sometimes kona cash. Sezi bonga mob, juu I hope muna ngam. Nimetoka saidaro, kuchanezi mirista. Wapoa wako wengi, mina teka kila rima. Na pull up na mabani, ukipenda nite hit. Na napenda nikipandizia, lotu chomeliva. A one time, ukingo na monchoka. Na vile zimeraru, ukibanja unaokoto. Wanajua ni Mgenje, baba yao kwa imboko. Kijiteba na makwela ni walae utasota. So wild line, unajua tu ni chocha. Tupendi story mob, chini ya waba tukomboka. Na kaa Johnny Four, mina kamki Johnny Walker. Na skip hizo riz, kasi do basi songa. So wild line, unajua tu ni chocha. Tupendi story mob, chini ya waba tukomboka. Na kaa Johnny Four, mina kamki Johnny Walker. Na skip hizo riz, kasi do basi songa. Mina penda uki wine, uki shake it to the max. Si ati na chocha bad boy, nkona last. Luku Johnny Nare, one time skiza verse. Sit on the cock, baby wanna make you come. Pass your four in one at a time. Me dash on your lips, bloom and I take a bite. Doba ndiyo mboka, anything to survive. Punguza izo chocha juu imbogi iko fine. Shake it to the max, baby girl, bend your back. Squeeze your body and wind that nyash. Me gara freaky homie, busy for the cash. When I pour it in, si walae uta splash. So wild line, unajua tu ni chocha. Tupendi story mob, chini ya waba tukomboka. Na kaa Johnny Four, mina kamki Johnny Walker. Na skip hizo riz, kasi do basi songa. So wild line, unajua tu ni chocha. Tupendi story mob, chini ya waba tukomboka. Na kaa Johnny Four, mina kamki Johnny Walker. Na skip hizo riz, kasi do basi songa. So wild line, unajua tu ni chocha. Wild line, unajua tu ni chocha. So wild line, unajua tu ni chocha. Tupendi story mob, chini ya waba tukomboka. So wild line, unajua tu ni chocha. Wild line, unajua tu ni chocha. So wild line, unajua tu ni chocha. Tupendi story mob, chini ya waba tukomboka.